kingi.
Wawa.
Yeah.
Bantu zindi desha.
Super sexy.
It's not sexy on the board.
Usalile mbale wanga, never cry mlongo wanga. Sikulina mavuto wa sata, sikulina mavuto wa sata. Usalile mbale wanga, never cry mlongo wanga. Sikulina mavuto wa sata, sikulina mavuto wa sata.
Oh, mlongo wanga, antu wa kupekela maboza. Banja laku ndikuzata, kuyambansu iwe kudwala. Ngawantima mutu balala koma vela, velako. Mauwanga ntima akulimbi seko. Kizama mawa kimwe mwechako. Ajandaliso suchokela kwa mtu, umachokela kwa Yehova ndiye.
Ajandaliso suchokela kwa mtu, umachokela kwa Yehova ndiye.
Usalile mbale wanga, never cry mlongo wanga. Sikulina mavuto wa sata, sikulina mavuto wa sata. Usalile mbale wanga, never cry mlongo wanga. Sikulina mavuto wa sata, sikulina mavuto wa sata.
Usalile,
usalile.
Ziwa futo lililonse imakalata ui. Usa kumudwe, usalile. Tiwakuli mulungu wa moyo, amaona. Tiwakuli mulungu wa moyo, amaona. Kaya ndi matenda, anga kulemaka. Kaya ndi njala, inga kuswe. Kema kuswa Jordani, inga kuswe. Kwa izakala history, uzawa uzana. Chizakala jikumbuso, uraona vumbuluso.
Usalile mbale wanga, never cry mlongo wanga. Sikulina mavuto wa sata, sikulina mavuto wa sata. Usalile mbale wanga, never cry mlongo wanga. Sikulina mavuto wa sata, sikulina mavuto wa sata. Usalile mbale wanga, never cry mlongo wanga. Sikulina mavuto wa sata, sikulina mavuto wa sata. Usalile mbale wanga, never cry mlongo wanga. Sikulina mavuto wa sata, sikulina mavuto wa sata.
It's King's Touch Entertainment.